ZLouder.com.
Make your dreams come true.
Bye, yo, yo. How about you, Asha? Yes, sir. Yeah. Iwe bika pomuna ni charo chakuseva na kawola loyo tuwa ikata tuwa musanganya kumwese shamundike pamuru kutandanya. We live high life. We live high life. Yali kaba kwe high life. High life. We live high life. High life. High life. High life. Yes, we live high life.
Jika loku tulukusha shani pange kwa makwacha. Wacha na mabine mumutu aya kupanga kwacha. Maikuru kumbari kuswane fwesha kumwina. Ndapara ukamfua fiko jinisha kumwina. Shista kachau sister stapono mulolo. Ni high life kwa super alano mulolo. Alande shoku pushinga mpisha madezi. Yali kaba high life itu pisha madezi. Ine shakola pala mabatu shtepoka mkama nomo tepana makano fia shtepoka mochika. Rapa high life ina bondi ya malaiti. Balatu kumbwa na vose fia magai. Iwe bika pomuna ni charo chakuseva na kawola loyo tuwa ikata tuwa musanganya kumwese shamundike pamuru kutandanya. We live high life. We live high life. Yali kaba kwe high life. High life. We live high life. High life. High life. High life. We live high life. We gala kalaika kunyopola makukosonya. Uyu emute mute tulala no kutonya. Ama bebebe mchipi ni high class fee mchipi. Sony apa hili Sony high life fee mchipi. Tusango downtown mchipi chipi ni tuku denga kariakatane. Pili pili nga puku tenstana watana. Ni high life chidi denga kari lange denge de DJ lipichi chidile. Tunyopole nkoko shivili no wala patukole. Kwa tama fubu kepo kendalama tumone. Wata ya masakara lisheta mkoto sote fumana muri. Yali tapa kainsha pare chinoto.
Yali kabila panomba yali dalala. Shibu kushena jepa tumbo pali puenchi lala. Yali pamo ya kukolala. Yali pamo life ya kupepa mangualala. Ni time ya kupoleka ni time ya kusombololo. Family wa mukakaze di ukumu kombola. Ali tiki nali tumba kolo life ya kuchula. Pakwati nalila wako. Pala wanzi shibe kwati nalesela. Papa na abapa topu nalishimpo kwati chipo. Apari uni type ila mfye jego. Wanchi wefo nalikembo nalichinja lebo.
Exclusive to ZLouder.com.
Climax Studios. Make your dreams come true.